Anachukua, anaweka, wa.
Le général Dangote.
Anachukua, anaweka, wa.
Le grand Mbao.
Anachukua, anaweka, wa.
Bosi ya Mboka.
Anachukua, anaweka, wa.
Taramu kupendwa nae, taramu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu, tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina usu. Shepu yake mbaya, hivi na wausu. Mdangaji malaya, waina wabusu. Nini wamegusa babaya na wakavu. Lazima wachuchume,
wamengia chakike.
Ewa
chakike, wamengia chakike. Cha, cha, chakike.
Tuale,
wamengia chakike.
Kwa penzi letu
chakike.
Lazima wachuchume, kwa penzi letu
chakike.
Makukote, Mabutale, Don Mendez, Bajuni, H. Bajuni.
Chumbani enesi, unipatia panado. Kwa jenga za mesi, na mashuti ya Ronaldo. Yani, ndani nikiingia tu.
Anachukua, anaweka, wa.
Kwenye gari.
Anachukua, anaweka,
iwe jikonyo varandani.
Anachukua, anaweka, wa.
Doze, 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 doze.
Anachukua, anaweka.
Yani tale salama joto, tuale soji pepe. Oya kongo joto, tuale soji pepe.
Oye mose kunami,
jipepe.
Morikado momo,
jipepe.
Oya mama Dangote,
jipepe.
Edo nifungwe,
jipepe.
Ju, ju,
jipepe.
Ju, ju, ju,
jipepe.
Yani ju, ju,
jipepe.
Ju, ju, ju,
jipepe.
Nasei
Joseph Mertier,
Nasei, Banalobi, Nasei,
Kaya Kaya Musa,
Tulem, Fukama, Fukama, Mwana, Fukama, Fukama, Mwana, Fukama, Fukama, Diamond, Fukama, Fukama, Quadra, Fukama.
Papa mo bimaya, Papa mo bimaya, Papa mo bimaya, Papa mo bimaya. Anyata katra kuka kate aloba kate.
Sibaye,
yes, choisi ma tata.
Tuma, tuma, tuma.
Adolfo Mute Bachi la Mouina.
Baba Mazuma, Baba Mazuma,
Joseph Kusana,
la Baba Mazuma,
Zodwa,
Andele Mbarale, Dar es Salaam Mazuma,
Akosham,
Daimon Mazuma, Kinshasa Mazuma,
Kaya, Kaya Musha,
Mazuma,
Kamanfuama.
Usalimiane kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi. Usalimiane kwa miguu.
Onasema usiniguse, usinitachi. Salamu iwe kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi. Usalimiane kwa miguu.
Tokoza kambali.
Corona.
Kusimbate.
Corona.
Kosa kona ogomba.
Corona.
Kusana musika.
Corona.
Tena va maski.
Corona.
Deux metri.
Corona.
Mikono ya kokosha.
Corona.
Del Piro. St. James.
Didi Stone Nike.
Didi Santos.
Idolizer.
Today is today. The boss, the boss, the boss. On vous a parlé de nos deals.